uzungalashi temba ngethemba uzophumelela noma kunzima kumnyama isicini uzophokophela konke masekhanya okuzifiso zakho kuyafezwa angithi sithemba umdala isiphinde sishise nempepha sikhona ukuphepha inhloso ukuzinikela nasehlozini kuyasinda kuyahlela but nginethemba ngizophumelela ngomculo wami nami ngifeza amaphupho ami ngishiye ubumnyama ngemumva nami ngifeze nakukhanya sekuyisona isikhathi ukuthi sinishaye amakhanda awuvuli indlela wemdala sifuna impumelelo awuvuli indlela wemdala sifuna impumelelo awuvuli indlela wemdala sifuna impumelelo Baba somandla wena uzokhanyisa indlela siyaphusha siyaphambili manje akusekho ukuphinda emumva i-social fela empini angithi sifuna ukuba nemali akusekho ukuphinda emumva angithi sifuna ukukhanda imali dela sibabuka bedlala besikhandela i-drama i-social fela empini nathi sohluleka sisama noma kumnyama noma kuyesinda kuyehlela thina sonke nawe mpela